بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. وايد والسلامي ما أنت وحف حلو النوع إن أنا هكذا كسور ويني من أحتوية سفير في تركيا لقصور في تركيا أريمها مكوضة هذا اللي بحبوها وينا أريمها خصية وضع هذا اللي ضعنا كي حمر صوماليا إيه صوماليا وضع هذا اللي ده oo aan ugu mahadnaqayno mar labaad dadaalka ka sameeyay. Hase yeeshee waxaan aad wala hadalnay in wada hadalladii cagta jiidayaan annagu agsoon dhibaatada faraha badan ee xamar saala. Haddana dadka reer Soomaaliland 23 sano ay sugayeen wada hadalladan, in wada hadalladan la soo dhamaadaan, inay ku dhamaadaan sidaan laba wadano walaal ah oo jaar u kala tagi lahayn ajendahan wada hadallada u wadnaan oo ugu weyn wax weey sidaan labada wadan u kala ahaan lahaayeen laba wadan oo walaalo oo jaar ah. Aad baan ugu sharaxnay inaanan isugu kareyn, inaan aad u degdegsannahay inay aad dadaal culus ka sameeyaan. Waxaan kala hadalnay safiirkayagii aanu doonaynay inuu bilaabo xafiiskiisii naqso loo furo, taasoo heshiisadii hore la galahayd Prime Ministerka hore imikana Brazilka Erdogan, oonu ku heshiinay labada wadan meel laba xafiis laga furo. Koodi waa nuu furay, hayagiina waanu magacaawnay. waxaa kaloo ku heshiinay markii hore in la sameeyo secretariat wada hadallada. Waxaan ku heshiinay wada tiina waa la raajiyey, waxaa waxa leeyahay waa si degdeg loo sameeyo oo ay xamar baa tiri qofkoodu waa buka. Marka waxaan doonaynaa in si dhaqso ah loo sameeyo. Waxa ugu muhiimsan in aad iyo aad wada hadalno waxa waxtarkii ay bulanta noogu qaaday Prime Minister ii hore oo imikana madaxweynihii. Markaan la kulannay wuxuu nagu yidhi si wax wada jir aanu idinkii xamar baa idin siinaynaa. Wax xamar waxaa la siiyey, waan ku faraxsannahay. laakiin waxaan jecelahay sida xamar wax loo siiyo si mudan oo leeg in Soomaaliland wax loo siiyo. Cilaaqaadka Turkiga iyo Soomaaliland ilaa 16-kiisa shiri horteed bay jirtay. Autonomy Parkan jiray 9 meelood baa jira oo saaysay leeyihiin cilaaqaad taariikhi oo dheer oo aan Afrika la lahayn bay Soomaaliland la leedahay. waxaanu markaa ka codsanay inay ballamihii ay qaadeen ee ahaa inay waxtar xoog lana siiyaan sida xamar ay ugu wadaan si leeg wax loogu qabto oo deena loo arko laba wadan oo siman, maadaama ay yihiin wadankiina dhexdhexaadinayay inay si siman wax naloo taro wax nala siiyo sida uxu tarayaan murdisho iyo sileeg wadanka loo cambiyo. ballamihii ay qaadeen ama aha cusbitaalka ama aha arrimaha faraha badan runtii ballanta nooga qaadeen ka mid ah cusbitaalkaas iyo technical vocation school ugu weynaa aanmaamabidasanayn dhaqso loo bilaabo in mashaariic imika wada socotaana waxyaa badan bay ka wadaan meesha airportkiina qootkiina jidadloo leedloo intaay in la mida inaanaa noo qabtaan. waxaanu jecelahay inaan cilaaqaadka kobcinno, cilaaqaadka waxtarka. waxaanu ka wada hadalnay inaanu ku sameyno samada socota business conference-kii London oo kale ah, inaanu soo dhaweyno baacimushtariga Turkigiina wadda ka yimaadaan inay baacimushtarigaydu tagaan. waxaanu kala hadalnay passport-kayga cusub inay aqbalaan aan wadankooda ku tagno sida wadamada kale aan ugu tagno. waxaan ka wada hadalnay sidii labada wadan cilaaqaad ay u lahaan lahaayeen oo dadkii u dhoofiya ama daaxmishtari ama dhakhtar loo soo dhaweeyo. waxaanu doonaynaa inaan cilaaqaad taariikhi ah oo jira oo muuqda oo dadkaygu arko, waayo aad baa dadkaygu noo dhalin leelahayn Turkigii ay isku dhaweeyeen waxba muu qaban inay kaalintaa buuxiyaan baanu doonaynaa. mar labaad waxaanu mahadnaqayaa safiirka iyo waftigiisa. waxaanu leenaa soo dhawaada wadankani waa wadankiinii, waa wadana cilaaqaad hore la lahaydeen, waa wadana taariikh idinka dhexayso, waa wadan waxyaaba badan idinka baahan. waxaan ka wada hadlay dowladdii Turkiga oo ayana ay ku ballan qaadeen inay soo timaado, iyo waxyaaba fara badan oo ku wax leh ku lug leh wadahadalka iyo dhaqaalaha iyo waxtarka iyo business relationship iyo scholarshipyo in aan madaxda Soomaaliland loo turo oo fara badan inayna siiyaan. halkaasaan ku soo gaabin, laakiin laba kelmood baan af ingiriisi ku oran si loo fahmo. Your Excellency Mr. Ambassador, I would like this opportunity to welcome you warmly to Somaliland. Somaliland and Turkey had a very long and historical relationship. We have discussed it with the ambassador, the fact that the talks between Somalia and Somaliland are very slow, and we are not happy with that slowness. We have mentioned to them that we are extremely disappointed with the fact that the talks are not taking place. The decision that we have taken in the past, and he was one of the people who have organized it with us, the talks in Turkey the last time, was that we will meet every 3 months. We understand that Mogadishu has a lot of challenges, Somaliland cannot wait it forever. Somaliland's interest is to come up to a conclusion where we could be two separate nations, two distinct countries that are living side by side, who are brothers, but definitely our goal is to be an independent state, and we would like those talks to take quickly. And you have also asked the ambassador that would be very much interested to engage other international community, and we have discussed with him issues related to development, to projects. We're very pleased with the fact that we are providing a lot of support to Mogadishu, that we have mentioned to the ambassador that we would like to be given the same treaty. Somaliland has a very historical relationship with Turkey. We would like major projects, and we would like the projects of the Prime Minister, who was the Prime Minister at the time, and the current President, President Erdogan, mentioned to us that they will provide us a lot of support, projects, infrastructure, and development, and we have asked them that they should accelerate those projects. We have also mentioned to the ambassador that Somaliland is right, it's stable, it's peaceful, it's democratic, and we would like a lot of Turkish investors to come to Somaliland and invest in Somaliland. We have also asked that we would like to have a major business conference in Turkey next year. We have discussed issues related to scholarships, to providing support to the Somalilanders, and we have also asked that our passports should be accepted by the Turkish government, the same that Somalia has been accepted. And those issues will all be looked at. I would like once again to thank the ambassador and his team for their visit. Somaliland is their own country. I would like to welcome the councillor who is with us in Hargeisa to be here with us all the time. Once again, thank you, Mr. Ambassador. Thank you. Welcome back. And it's good to see you. Thank you.
Thank you, His Excellency. We had a very fruitful discussions today morning, and then I would like to express my sincere grateful to all hospitality to shown us in Hargeisa today. We discussed the bilateral issues and also the Somali-Somaliland talks. But before I would like to say some things concerning the bilateral relations. Somaliland is a center of the security and stability in the Horn of Africa. Somaliland is the occupies a unique place in our African policy because Somaliland, with our relationship, Somaliland dates back to 16th century. We have very sound cultural, historical, and political relations with Somaliland. And then using this potential, we have to develop further our bilateral relations in the areas of economy, trade, education, and health sector, and political areas like that. We have really have a great potential to be used in the benefits of our peoples. And we are ready, we are very committed to develop our bilateral relations in the near future. Concerning the Somaliland, Somalia talks, unfortunately so far we didn't get any outcome, but we are very willing to accelerate the process. And we are ready to open the joint secretariat within the framework of the Somaliland talks. And also we are ready to open the liaison office of Somaliland in Turkey. I hope that in the coming weeks we will be able to reconvene the talks and produce more tangible outcomes for both sides. Thank you very much.
Thank you very much.
Thank you.
Thanks so much.
But first of all, we thank the Turkish government for having facilitated talks between Somalia and Japan. Let us try and get help of that. But you are talking about opening a secretary to host these talks. When we have the last meeting between the two governments in Turkey, mm-hmm. There was an agreement that a joint airspace control body will be established for 5 days after the end of the meeting. Now we are almost 8 months.
Yes.
And a lot of other agreements have been made with Turkey as witness. And yet we know the SFG in Mogadishu does nothing about it. Once we come out of the meeting, they say we are discussing. Now, we want you to tell us, when Somaliland and Somalia meet, do they discuss about the reunion? Or do they discuss about separation? And how is that going to ensure that agreements reached in these talks are fulfilled? Secondly, why don't you give the funding to Somaliland the way you give to Mogadishu? Thank you.
Dealing with the implementation process, we are willing to set up a joint mechanism, joint secretariat, and inshallah this secretariat will be a follow-up mechanism concerning the future of the talks. And our activities in the near future will cover all the regions, all the regions. Inshallah, we will develop more projects in Somaliland.
Thank you.
Thank you.
Thank you.